shit it on the bed. Shit it on the bed. Shit it on the bed. Shit it on the bed.
Piga tena. Kamata na kama nisi jaona, nini nipewe, kipo kukaona, naenda misele mimi, kufa na kupona, jamani dodawa endapo nikiumwa, sasa nadumu na esi chamwacha, na mpenda paka na data, macho yake kama ya paka, na rangi ya kuwa kawaka, minamtaka, 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 oh minamtaka jamani, ah, mama, mama,